You everybody ready?
Come on, see where my heart.
Focus in the studios at Pambio Worship Music.
Come on.
Tumekuja kumsifu Bwana.
Kanji Mbugwe, Pambio Worship. You better sing if you know, if you know.
Baraka zishuke kama chomba. Ziku angukie, nemake izidi kukuongoza. Usiaidike,
lia. Oh my God.